de Radio Özgür de América. Radio Özgür de América ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda aho turi no kuri FM 104.3 kuri Facebook na Twitter mudukurikira kuri @VOA radio yacu naho waisha tu radio yacu voa.com ni kuri site yacu musangaho ibiganiro byacu byose muri studio ya 7 hano Washington DC kuri mikro murumva Jeffrey Mutagoma gedene cyubahiro ari ku bugenzuzi bwa programme umwanya w'ikiganiro muri sanga
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri sanga. Cy'uyu munsi rero turagaruka ku kibazo cy'ingurane ku baturage bimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange cyangwa z'umutekano wabo haba mu Burundi cyangwa mu Rwanda. Ni kenshi hakunda kugaragara ibibazo hagati y'ubutegetsi n'abaturage rimwe na rimwe bishingiye ku kutumvikana ku ngurane itangwa ku butaka cyangwa ku buryo iyo gahunda yose iba yarakozwe. Ese ubundi mu busanzwe iyi gahunda itangira ite, igakorwa ite, kubera izihe mpamvu kucyavuka amakimbirane mu gikorwa cyakagombye kugira inyungu haba ku muturage cyangwa ku gihugu atuyemo? Akorwa iki se kugira ngo no mu gihe kizaza hatavuka ibibazo nk'ibyagaragaye mu myaka ishize no muri iki gihe bigaragara mu Rwanda, mu Burundi ndetse n'ahandi mu karere k'ibiyaga bigari no ku mugabane wa Afrika? Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turiyambaza umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda. Turacyagerageza kumushaka ku buhanga bw'ibyuma ndabona barimo bagerageza kumushaka. Maitre Alain Mukurarinda ni bikunda mukanya turamubaha ku murongo wa telefone. Twamutumiye rero kugira ngo adufashe gusobanukirwa neza iki kibazo. Hagataho mu gihe bitarakunda turashaka umwe mu bakunzi ba radio ijwi ry'Amerika tuganira nawe atubwire uko yumva iki kibazo. Muri rusange no kwibaza tuti ese ibibazo nk'ibi kuki bigaragara hagati y'ubutegetsi n'abaturage rimwe na rimwe bishingira kuki kandi byagenda gute kugira ngo ibibazo nk'ibi ngibi bitavuka? Dore ko igikorwa nk'iki kiba gikorwa hagamijwe inyungu z'abaturage n'iz'igihugu muri rusange. Bitsira he rero umurongo wa telefone ntabwo birakunda, ariko tubatumire mukomeze mwohereze n'ibitekerezo byanyu kuri www.radio.com no kuri Facebook page yacu ya @ Radio VOA Radio yacu. Mudu ibitekerezo, muduha na nimero zanyu kugira ngo tubahe ijambo. Ku murongo wa telefone duhere kuri Asali bambwiye ko agiye. Imirongo ya telefone nayo ntabwo irimo kutubanira neza. Ni ikibazo rero tumaze iminsi tuganiraho, mwarabyumvise mu makuru yacu, cyane cyane hariya mu Rwanda ho abaturage bahitwa Kangondo ya kabiri na Kibiraro bagize ibyo bibazo, ariko ntabwo araho ngaho gusa, kuko ntabwo aribo bonyine bimurwa gusa, ni muri rusange ni gahunda iba iri mu gihugu cyose. Bimurwa kubera iki? Bimurwa kubera icya mbere impamvu z'inyungu rusange cyangwa se umutekano wabo, cyane cyane abatuye mu manegeka. Ku buhanga bw'ibyuma reka nsabe Dieudonné Cyubahiro atuzamurira umuziki, turagaruka mu kanya tujya kuri mikoro tunabaha ijambo.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Gutera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu.
Ikaze rero nanone ku Ijwi rya Amerika mu kanya nageraga nti mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi turagaruka ku kibazo cy'ingurane ku baturage bimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange cyangwa z'umutekano wabo, haba mu Burundi cyangwa mu Rwanda. Ni kenshi akunda kugaruka ibibazo hagati y'ubutegetsi n'abaturage, rimwe na rimwe bishingiye ku kutumvikana ku ngurane itangwa ku butaka cyangwa ku buryo iyo gahunda iba yarakozwe. Ese ubundi mu busanzwe gahunda itangira ite, ikorwa ite, kubera izihe mpamvu? Kuki havuka amakimbirane mu gikorwa cyakagombye kugira inyungu, haba ku baturage cyangwa ku gihugu batuyemo? Hakorwa iki kugira ngo no mu gihe kizaza hatavuka ibibazo nk'iby'akarengane mu myaka turimo tubona cyangwa se no muri iki gihe? Mu kiganiro cy'uyu munsi rero turiambaza umuvugizi wa leta y'u Rwanda Maître Alain Mukuralinda ngo dufashe gusobanukirwa neza iki kibazo. Mukanya ntabwo byadukundiraga, ariko hariya Cyubahiro amaze kumbwira ko bitunganye. Maître Alain Mukuralinda, ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Ye duhere rero ku buryo igikorwa nk'iki gitangira, mumaze kubyumva insanganyamatsiko y'ikiganiro tugiye kuvugaho. Ubundi iyo hagiye kubaho kwimurwa k'umuturage, haba ku nyungu rusange cyangwa ku mpamvu zijyanye n'umutekano wo kubakura, wenda ahashobora kugaragara ibiza, ubundi bikorwa bite, bitangira gute?
Kugira ngo igikorwa nk'icyo gikorwe, itegeko rirasobanutse. Ubundi itegeko nshinga ry'u Rwanda rivuga yuko nta muntu ushobora kuvogerwa ku mutungo we. Iryo ni ihame tugenderaho, ariko hakaza andi mategeko. Iyo akozwe hanarebwa niba atagize, atavuguruza cyangwa se atica itegeko nshinga, ashobora kwemera mu bihe runaka cyangwa se muri kondisiyo izi n'izi ko ya principe ishobora cyangwa ryahame rishobora kutubahirizwa ariko nabwo agatangwa ikigenderwaho kugira ngo iryo hame ritubahirizwe. Nk'uko itegeko ryo mu Rwanda rya expropriation cyangwa se ryemerera ko abantu bashobora kwimurwa, nk'ingingo ya rya gatatu ivuga yuko leta niyo yonyine ishobora gutegeka kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Nivuga ngo noneho rya hame turivuyeho, bahaye uburenganzira leta yonyine kuba yakwimura abantu. Ni ukuvuga ngo rero igiye kubimura abantu ni ukuvuga ko hagomba kugaragazwa nyine igikorwa cy'inyungu rusange, hanyuma hakiyongeraho yuko abo bantu bagomba guhabwa, bamwe bavuga ingurane ikwiye ariko itegeko ryo rivuga indishyi ikwiye, kandi bakanavuga yuko nta muntu wakagombye kwimurwa atahawe iyo ndishyi ikwiye. Kuko hari igihe bijya bibaho ugasanga umuntu arimuwe atarahabwa indishyi, ndetse ugasanga bya bikorwa byatumye yimurwa birakoze birarangiye warakibuka nka inyuma y'indishyi, ayo ngayo aba ari amakosa. Ni ukuvuga ngo rero ni uko bitangira ibyo rero kugira ngo bikorwe, ni ukuvuga ngo hagere hari igihe kigera hakaba igenagaciro ry'imitungo y'abanyirukwimurwa. Iryo genagaciro rikorwa n'uruhande rumwe leta, rishobora gukorwa n'umuturage wese akazana igenagaciro bakaryumvikanaho, byananira na bakaba bashyiraho wa gatatu umugenagaciro kugira ngo abashe kubumvikanisha, iyo byananirana nanone bikaba byagenda bikajya no mu rukiko. Ni ukuvuga ngo rero gahunda imaze gukorwa hakaba igenagaciro abantu bakaryumvikanaho, abaturage bakishyurwa cyangwa se n'abandi bari bo bose barafite aho hantu hagomba gukora igikorwa, nibwo noneho cya gikorwa cy'inyungu rusange cyangwa se gukora ahantu abantu bakava kubera ko bari mu manegeka ubuzima bwabo bushobora kugeranirwa bakahava, nibwo bishobora gushyirwa mu bikorwa noneho igikorwa kigakorwa.
Nuko ugize utere ruti indishyi ikwiriye usobanura n'uko igenwa n'abayigena abari bo n'inzira binyuramo, ubundi muri icyo gihe cyose haba uwo mugenagaciro wagenwa na leta cyangwa se akagenwa na nyirumutungo byakwanga bakazana wa gatatu nko kubivuze, hari igihe ntarengwa giteganywa n'itegeko bavuga bati iyo leta imaze gutangaza ibi bintu ibyo byose byagombye kuba byarangiye muri iki gihe?
Ubundi muri gahunda bashobora kugena igihe, ariko hari n'igihe ugena igihe ikore ibindi bibazo bigiye bizamo igihe kikaba cyarenga. Hari igihe ibibazo bishobora kujya mu rukiko, byagera mu rukiko umucamanza abafite uburyo bubiri. Ubwa mbere ni ukuvuga ati reka tugurane urubanza ruzarangire, uzatsinda niyo umushinga waba warahagiye, tukagena yuko agomba dufata urugero agomba guhabwa amafaranga runaka bakayamuha, kuko uwatsinzwe urubanza rwarabaye itegeko aba agomba kubwubahiriza niyo yaba ari leta. Hakaba n'igihe umucamanza ashobora kuvuga ati ariko ndabona uyu mushinga ukomeje ukarangira, uru rubanza niho twazafata icyemezo, bizaba byarareze ntacyo byazamara, akaba uhagaritse by'agateganyo. Ni ukuvuga ngo rero igihe gishobora kuba cyaragenwe nta kigenwa mu itegeko, ariko igihe gishobora kuba cyaragenwe noneho kubera ibindi bibazo bijemo ugasanga wa mushinga n'ubundi uratinze, abantu batinze kwishyurwa cyangwa se bitinze gushyirwa mu bikorwa. Dufate nk'imishinga yari iteganyijwe muri rusange mu byiciro bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, byakunzwe mu nkokora n'iki cyorezo tuvuyemo cya korona. Hari ibintu byahagaze umwaka, imyaka ibiri irashira, nta gihe kiba giteganyijwe ku bundi umushinga ubwawo uvuga uti twawutangira ikigihe n'iki warangirira ikigihe n'iki, ariko urabizi iyo imishinga itangiye ntabwo rimwe na rimwe haburiyemo ibibazo, ibintu bikaba byatinda. Cyangwa se nk'uko twagiye tubibona mu mishinga imwe n'imwe, kubera imyumvire abantu bakinangira, bamwe bakanga kwimuka abandi bakimuka, ibyo byose kubera ko hagati aho hajemo ibiganiro hajemo imishyikirano ugasanga ibintu birarengeranye. Ikigaragara ni uko hari igihe ibintu biba bigomba gukorwa, niba ari umuhanda ugomba gukorwa, niba ari master plan igomba gushyirwa ahantu yateganyirijwe, niba ari umuriro ari amazi, hari igihe kigera ibyemezo bigafatwa ibintu bigashyirwa mu bikorwa, niba harabayemo ibibazo bikazasubiranirwa n'inkiko, ariko umushinga warakozwe.
None se Maitre Alain Mukurarinda, kunumva itegeko risobanutse, kuki akunda kuvuga ibibazo hagati y'abaturage na leta mu ishyirwa mu bikorwa ryabyo, kandi numva ubundi ari ibintu bimeze nk'aho biri ku murongo?
Ariko tugende dufate kubera hano mu Rwanda, hirya no hino mu gihugu, nakubwira ko 99% by'abimurwa ntago nta kibazo kibamo. Hari by'umwihariko bigera gutya bikaza bimwe bidashingiye ku mpamvu zidasobanutse, hari kuba hari ubwo abaturage badafite amakuru wenda batasobanuriwe neza, hari imyumvire, hari ugutsimbarara, umuntu akanga byo kwanga gusa, hari ugushukwa. Ibyo ntitugomba gutinya kubivuga, abantu bakabajya mu matwi bakabaca intege bakumva amabwire, ugasanga abantu barinangiye, noneho ugasanga ku ruhande rundi leta guverinoma ntabwo yavuga ngo nubwo abantu batumva mbabwiye rimwe birahagije, igomba gukomeza ikigisha, igomba gukomeza igasobanura. Ariko nk'uko nabivuze, hari igihe bigomba gushyirwa mu mategeko. Hari ababashuka abantu ngo nimunangire, nimunanirane, ngo iki kibazo ngo kigomba gukemurwa na perezida wa repubulika. Ibyo ngibyo bose ibyo ni ukwishuka, kuko hari ubuyobozi buba bufitiye ububasha, nubwo bwaba bufite ingufu z'itegeko ariko ntabwo ariko bahita babukoresha. Nubwo ngo bagomba kwihangana, bagomba gusobanura, bagomba kwigisha, ariko iyo bimeze kurengerana ubona ubuzima bw'abaturage bushobora kugeramirwa, cyangwa se umushinga ushobora gukomwa mu nkokora ugahagarara. Iyo ari n'umushinga waturutse hanze ugasanga umuntu umushoramari wawuzanye aravuze ati ngewe ibi bintu birandandiye ndagahagaritse mbijyanye ahandi. Ibyo byose ni ibintu iyo bigiye mu buzima busanzwe udashobora guhita uvuga ngo ngewe ngo ndaje kano kanya ku itegeko, cyangwa se nubwo itegeko ribinyemerera nkoresheje itegeko mbisimbikora. Oya, ntabwo ari uko byagenda. Niba hari za resistance, niba hari abadasobanukiwe, niba hari abatumva, ugomba kubanza kugerageza kubumvisha, noneho byananirana hagakoreshwa. Niba procedure zose zabo bahirijwe, itegeko rikubahirizwa, niba kandi hari ikitumvikanyeho kikaba cyajya no mu rukiko. Ariko nakubwira ko rwose muri rusange nshobora kukurondera, no kwenda imodoka zose zigamije cyangwa umuntu akaba yabiteguye, ariko tukukuronderera imishinga 10-11 yo kwimura abaturage mu nyungu rusange, cyangwa kubera amanegeka, kubera kubungabunga ubuzima bwabo, yakozwe yarangiye. N'ubu ngubu harimo ibikorwa itagivugwa kandi igakorwa neza ikarangira.
Ni wa mugani ngo nta byera ngo de, iyo mibare mikeya irimo igenda itagenda neza. Turaza kugaruka no kureba uko turaza kureba uko n'ubundi twa ibyakorwa kugira ngo iyo mibare mikeya twavugaga igabanuke cyangwa se inaveho burundu. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Reka tujye hariya hakurya ku murongo wa telefoni twakire bamwe mu banywanyi b'Ijwi ry'Amerika batangiye gutelefona. Hari uwitwa Habumugisha Claude, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Ego.
Uherereye he Claude, ikibazo cyawe?
Nerere yatanze.
Komeza.
Nanjye nari nabonye nimero muri comment kuri Facebook.
Halo? Komeza turakumva.
Nabonye tatuke kuri Facebook. Halo?
Habumugisha Claude, komeza uvuge igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo cyawe.
Nari nabonye nimero kuri Facebook. Bambe topika kuri Facebook. Ndavuga nanjye nakwifuza kubana abandi n'iki kiganiro. Naba mbashimiye ngasomeza nkumva ibyo umuyobozi avuga mukore.
Urakoze Claude Habumugisha. Reka twakire Thierry ahishakiye, ikaza mu kiganiro muri Sanga ku Ijwi ry'Amerika.
Yego, murakoze cyane. Amahoro cyane.
Amahoro Thierry.
Amahoro cyane.
Uherereye he ikibazo cyawe?
I Bujumbura mu Burundi.
Ni ikibazo, ni igitekerezo?
Ikibazo kumbura harimo ni ikingiro.
Komeza.
Nagomba ubwa mbere nkingure kuri kino kiganiro mukunze, kubera ko aba bantu bagenda hariya muri ibi bihugu ahanini baba bagiye kurondera ubuzima, ariko rimwe na rimwe ni uko dushikana tukumva bagize ibibazo bagize, ugasanga byabananiye ingene bashobora kwitura ibihugu abandi baturutse abariyo baserukira ibihugu.
None se Thierry, uretse gato uyu ikiganiro muri Sanga cy'uyu munsi turimo turavuga ku kibazo cy'ingurane ku baturage bimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange cyangwa z'umutekano wabo. Wowe ni icyo wari wanditse ushaka kuvugaho cyangwa wavugaga kuri ibyo bijyanye na n'abaturage bava mu gihugu bajya hanze gushaka akazi?
Igihe nandika nari nanditse mvuga kuri ibi bijyanye n'abantu bagiye bari hariya hanze.
Oya, oya, ibyo ngibyo twabiganiriyeho kandi no mu minsi iza tuzongera kubivugaho, ariko ntabwo ari cyo kiganiro turimo uyu munsi. Wihangane, ariko reka tugushimire yuko wahamagaye ku Ijwi ry'Amerika ukaba wari ushatse no gutanga igitekerezo. Ntabwo nkuniganye ijambo, ariko buriya iyo sije tuzayigarukaho. Reka duhe umwanya abandi bafite icyo bavuga ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Bambwiye yuko ku murongo wa telefone uwo twari dufite agiye. Reka dusubire ku muvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda, Maitre Alain Mukurarinda. Twarimo tuvuga kuri icyo kibazo cy'uko ibintu bitunganye biri muri gahunda, ariko hakavuka ibibazo ugira uti nyamara nubwo bivuka ibikorwa bigatungana nibyo byinshi, aho bidatungana niho hakeya. Wasubizaga ikibazo cyo kuvuga ngo ese kuki havuka ibyo bibazo. Reka noneho duse n'abatera indi ntambwe twibaza tuti se ninde wakora iki kugira ngo haba ku ruhande rw'abaturage haba ku ruhande rwa Leta ibyo bibazo tuvuga bike bigaragara tubyirinde. Wenda ushatse watanga n'ingero ku byagiye bivuka tukavuga ku gishobora gukorwa kugira ngo nk'ibyo bibazo tubyirinde.
Umuntu wa mbere wagira icyo akora cyangwa se inzego ni inzego za Leta ziba zigomba kubanza gusobanura ku buryo bushoboka bwose, ku buryo bwimbitse igikorwa kiba kigiye gukorwa, niba ari inyungu rusange cyangwa se niba ari kwimura abantu kugira ngo ubuzima bwabo butajya mu kaga. Icyo niyo nshingano ya mbere. Icyo kigomba gukorwa kigasobanurwa, kikigishwa, kikumvikana. Icya kabiri ni ukubahiriza ibyo amategeko ateganya, cyane cyane kurebana no kugena agaciro k'abagiye kwimurwa ndetse no mu kugena ingurane ikwiye. Ni ukuvuga ngo rero n'amategeko nayo agomba gusobanurwa. Hari ikibazo gikunda kuba, bakavuga bati ngo tugiye ku ngurane ikwiye cyangwa ndikikwiye, bati ugasanga inkuru yarakwiriye ahantu hose kuyo abantu bagiye kwimurwa bagomba guhabwa amafaranga bakarekeraho. Ni ukuvuga ngo abantu bakanyaraga ngo mugomba guhabwa amafaranga gusa, ngo ni ku itegeko ribivuga. Noneho iyo bidasobanutse neza, umuntu iyo batamuhaye amafaranga bakamuha indi ngurane, ugasanga noneho habaye iki? Kwanga kunangira, avuga ati njyewe mugomba kumpa amafaranga uko byagenda kose. Nyamara itegeko riga rya expropriation ryo kwimura abantu rivuga yuko indishyi ikwiye ishobora kuba amafaranga y'u Rwanda cyangwa ubundi buryo bwumvikanweho hagati y'uwimura n'uwimurwa. Ariko nk'uko mbivuze, ugasanga abantu bagiye bavuga gusa ngo ni amafaranga bakarekeraho, bigatuma bamwe mu baturage bagomba kwimurwa bose. Niba utampaye amafaranga ngo nyine, nibyo ntabwo tuzigera twumvikana. Bivuze ngo rero ku ruhande rumwe ubuyobozi bugomba gusobanura kandi bukagendera ku mategeko, gusobanura umushinga no gusobanura amategeko abaturage nabo cyangwa bagomba kwimurwa bamara gusobanurirwa, bakanga ntibakora ibyandanze gusaba ngo banze kuva ku izima mu byanze bikunze ngo bagomba kumva amafaranga. Dufate urugero rumwe, ikibazo cyavuzwe cyane cyane muri ino minsi hariya Kibiraro na Kangondo, aho hatatanzwe amafaranga ahubwo nk'uko itegeko ribiteganya hatanzwe indi ngurane. Indi ngurane ni ikintu kuvuga ngo uruhande rumwe rwazanye aribwo rw'ubuyobozi, Leta, guverinoma yazanye ubutaka yubakaho amazu agezweho, yubakaho ibikorwa remezo, amashuri, ibitaro, amaduka, imihanda. Nawe navuga ati twebwe dore ibyo tuzanye ku ruhande rumwe, ntabwo turi bujye muri kadiri amafaranga. Abaturage bamwe bati twebwe ubu byanze bikunze ntabwo twakwemera ayo mazu ahubwo muraduha amafaranga. Urugero rero ngiye kubaha, nimwibaze umuntu 80% nako 80% by'abaturage bagomba kwimurwa bafite imitungo ifite agaciro kari munsi ya miliyoni 10. mirongo irindwi ku ijana bafite imitungo iri munsi y'agaciro ka miliyoni icumi. Nyamara leta inzu ya make yahaye abo baturage ni miliyoni cumi n'enye. Naba urugero rero kugira ngo mubisobanukirwe, harimo ingero nyinshi. Nk'umuntu wari ufite inzu y'agaciro ka miliyoni imwe, hari n'ufite inzu y'agaciro k'ibihumbi magana inani, ariko bamuha inzu y'agaciro ka miliyoni cumi n'enye, we yari afite magana inani, ati nganza ngo nimumpaye magana inani. Ngo urumva yuko sinzi niba ari imyumvire, ishobora kuba ari imyumvire mike iri hasi, ishobora kuba ari ugushukwa, ishobora no kujya mu matwi bakakubwira ibindi. Ukuntu baguha inzu ifite agaciro ka miliyoni cumi n'enye, wowe wari ufite ahantu hamwe amafaranga ibihumbi magana inani ukanga, cyangwa se bakaguha inzu utari unafite uburenganzira bwo kuyibona. Ibyo nabyo reka mbaho urugero, ni ukuvuga ngo harimo umuntu utuye hariya muri Kibiraro afite inzu n'icyangombwa, agize gutya inyuma y'urugo rwe ariko mu rupangu rwe agurishije agace k'ubutaka, ahayeho umuntu ashyizeho kanega, ahaye uwa kabiri ashyizeho kanega, ahaye uwa gatatu ashyizeho kanega. Abo bantu bose bubatse ku cyangombwa kimwe cya wa wundi, kubera ko nta mitasiyo bazigera bakora, ariko yabahaye akantu k'ubutaka. Ariko leta yaravuze iti nuko wowe udafite icyangombwa, udafite ubutaka, n'ubundi ntabwo wari ukwiye guhabwa inzu hariya twubatse, ariko barazibahaye. Abo ni abo bita abahetswe. Abahetswe nabo badafite ibyangombwa bahawe amazu, kuko n'ahandi bari kuzajya, aravuga ati n'ubutaka narabuguze ngo nta cyangombwa. Ibi rero bigaragara yuko ngarutse kuri cya kindi wavuze, tugomba gusobanura neza umushinga, ugasobanurwa kugeza igihe wumvikaniye. Ariko iyo bigaragaye yuko mu gusobanura ibintu byavuzwe inshuro enye, eshanu, eshatu, harimo abanangira, harimo abasukwa, harimo abo babwira ngo nyaboneka ntimuve aho ngaho ngo kubera ngo bizakemurwa na perezida wa repubulika, ibyo ngibyo bigahagarara uyu mushinga ugashyirwa mu bikorwa. Niba ushyizwemo nabi mu bikorwa kubera izindi mpamvu, bizaba byajya mu rukiko. Ariko ibintu byo kunangira bigeraho bikajyana no kwigomeka, kwigomeka ari icyaha gihanwa n'amategeko, ibyo ngibyo ni ibyo kwirinda. Ni impande zombi rero zigomba kugira icyo zikora, cyane cyane abazanye umushinga bakawusobanura, ariko abaturage nabo bafite uruhare iyo bamaze gusobanurirwa kumva gahunda za leta, kubera ko cyane cyane bikorwa mu nyungu rusange, mu nyungu z'abaturage.
Radio Ijwi rya Amerika, twakire Nkurikiye Yezu Alexandre, ikaze ku Ijwi rya Amerika, uratubwira aho uherereye, utubwire n'ikibazo cyawe.
Murakoze cyane. Mherereye mu karere ka Kirehe, intara y'Iburasirazuba, akagari ka Kirehe. Ikiganiro nyumvishamo kirimo hagati, ariko kuri icyo kintu cy'ingurane rwose natwe hano mu Rwanda, ibyiza n'igikorwa remezo, ibikiza ni abaturage baba bagomba kukiganiraho. Ariko kandi twe mu Rwanda umuturage afite uburenganzira bwo kuba nawe yagira icyo agaragaza cyangwa asobanurirwa agiye kumukorerwa. Ari nayo mpamvu ntabwo leta y'u Rwanda yaza ngo ikwimure ku gahato itarabanza kukuganiriza, ikubwire igitumye wimuka, ikubwire n'icyo bagiye kugushyiriraho. Cyane leta iyo ibipanze, iyo ibipanze ari ibikorwa remezo bifite inyungu abaturage. Rero kwimurwa nibyo, ni uguhabwa ingurane nibyo, ariko kandi twe barapima bakareba agaciro k'icyo wari ufite, akaba ari nacyo bagufungisha nk'umuntu wimuwe. Ndumva rero ibintu bijyanye no kwimurwa byo ni serivisi ya leta ndetse n'umuturage bafatanyije, hatabayemo akarengane. Ndumva ari uko mu Rwanda bijya bikorwa cyane. Hari abantu bo mu kirwa bivuka neza mu minsi yashize bari bagiye kwimurwa, ariko bagaragariza leta buryo cyo ahantu ari heza, bahashyize ibikorwa remezo byababera, bituma leta nayo ibyumva neza, bityo irabahaba baganiza ndetse ibegereza ibikorwa remezo mu ngengo z'imari cyangwa se muri gahunda za leta. Bari kwegerezwa ibyo bikorwa remezo kuko leta yarero iravuga ati umuturage ugikunda ahantu nawe abona hamubera, habereye ibikorwa remezo, akaba yumva yahaguma. Reka ibyo twagakombye gushyira aha, twihashyire n'ubundi wa muturage agihari. Abijwi rya Amerika rero ndumva nanjye ari cyo gitekerezo cyanjye, nagira ngo nungamire kuri iyo ngingo.
Urakoze cyane Nkurikiye Yezu Alexandre, aho ngaho i Kirehe, kuri icyo gitekerezo uhaye Radio Ijwi rya Amerika. Maitre Alain Mukurarinda, tuvuge noneho iyo byakunze bagapima bakabara bagasinya ariko amafaranga ntaze, ibyo byo bituruka kuki?
Ibyo ngibyo byo ni itegeko, kubikora ni ukunyuranya n'itegeko. Iyo ngibyo rwose byo bisobanuke tubyumvikaneho, ubundi nta muntu ukwiye kwimurwa yarabariwe barumvikanye ku giciro, bamara kucyumvikana bakambwira ati rero aha hantu hawe ni miliyoni 340, ubundi akakwiye kuko itegeko rivuga kwimuka ari uko amafaranga yamaze kuyabona. Ibyo rwose byo nta gushidikanya, niko itegeko ribivuga. Iyo bikozwe rero mu buryo butari ubwo ni ukunyuranya n'itegeko, haba hazemo uburangare cyangwa se ikindi cyo kudakora neza uko ibintu bikwiye, ntabwo ariko byagombye kugenda rwose. Ahubwo ni ibyo kwitonderwa kuko n'iri tegeko ribigena, ejo umuntu akamwimura bigatinda yuko ahabwa yangurane yikwiye, kandi nta mahane yabaye abyumvikanyeho agaciro igena agaciro bararyemeranyijweho bombi. Ni ibintu bishobora no kujya mu rukiko akanaka indishyi. Urumva yuko ubutangiye noneho uwabikoze cyangwa se umukozi wabikoze cyangwa warangaye aba atangiye no guhombya leta. Ibintu bisobanuke byumvikane, umuntu agomba kwimuka, umushinga ugomba gutangira, igikorwa cy'inyungu rusange kigomba gutangira, cyangwa se ahantu niba hagomba gusenywa kubera ko hatagomba kubakwa ni mu gishanga se cyangwa ni mu manegeka. Ibyo byose bigomba gukorwa umuntu yarahaye ingurane kwiki, niko itegeko ribigena. Nta mpamvu yo guhabwa nyuma ngo wimuke, hama uzahabwe nyuma y'umwaka, amezi atandatu cyangwa imyaka ibiri. Ibyo ntabwo ari byo.
Radio Ijwi ry'Amerika. Reka twakire na Nirema Jibril ikaze kuri Radio Ijwi ry'Amerika, uratubwira aho uherereye, unajye ku gitekerezo cyangwa ikibazo ushaka kuvuga.
Halo.
Ego, Nirema Jibril ikaze.
Ego, ndashimye cyane, mwaramutse mwiriwe mwese.
Ego, turaho.
Nitwa Nirema Jibril, ndi muri province ya Okatanga mu ntara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndi mpunzi kuva muri Denitwa.
Wahunze hehe?
Nahunze mva mu Burundi, aho bitwa mu Rugombo mu ntara ya Cibitoki, marambo ya mbere, komine Rugombo.
Komeza. Komeza igitekerezo, Jibril.
Igitekerezo jewe mba mfite kenshi nama nibaza. Halo.
Komeza, turakumva ariko wigire hirya kuko ahantu uri hari urusaku. Dukeneye kumva ikibazo ubaza cyangwa niba ari igitekerezo utanga, ariko tukakumva neza.
Ikibazo je nagomba kubaza icyerekeye impunzi. Twumva bama bavuga impunzi ziba muri Tanzania bazana icyumviro cyo kuzitahisha iwabo mu Burundi bagataha, ariko twebwe turi ino ntabyo twigera twumva ku maradiyo babivuga. Twebwe turi muri
Jibril
Tanga iyo nkuru na sa.
Icyo kibazo turacyumva, ariko rero uyu munsi hari umurongo w'ikiganiro turimo utagendanye nacyo. Uyu munsi mu kiganiro muri Sanga turavuga ku kibazo cy'ingurane ku baturage bimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange cyangwa z'umutekano wabo, n'uburyo izo ngurane zitangwa ku muturage uba wimuwe. Ibyo rero nibyo tuganiraho, ariko ikibazo cyo gucyurwa kw'impunzi nabyo tujya tubivuga ku Ijwi rya Amerika, ariko ntabwo ari byo tuganiraho. Wihangane kandi ugire umunsi mwiza.
Okay, merci ndashimye cyane ko kunyakira ku Ijwi rya Amerika.
Yeah. Bimeze nk'aho abantu batwandikiye bakomeza kugenda batubaza ibibazo binyuranye, ariko ndagira ngo nibutse abanywanyi b'Ijwi rya Amerika ko uyu munsi mu kiganiro muri Sanga turi ku kibazo cy'ingurane ku baturage bimurwa mu butaka bwabo kubera impamvu z'inyungu rusange cyangwa z'umutekano wabo, haba mu Rwanda cyangwa mu Burundi, ahakunze kugaragara ibyo bibazo hagati y'ubutegetsi n'abaturage, rimwe na rimwe bishingiye ku kutumvikana kuri izo ngurane n'uko gahunda ikorwa. Umutumirwa turi kumwe uyu munsi ni Maitre Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda niwe urimo kudufasha gusobanukirwa uko ibyo bibazo bihagaze, icy'amategeko bivugaho n'uko birimo kugenda mu Rwanda by'umwihariko kuko niho aherereye. Maître Alain Mukurarinda, iyo ibyo byose byabayeho wigeze kuvuga uti iyo batumvikanye biyambaza urukiko, kandi tuzi ko mu nkiko hakunze kuba hari gahunda nyinshi n'imanza nyinshi zimwe na zimwe ziba zitararangira cyangwa se zifata n'igihe kirekire, iyo bagannye inkiko urukiko rugatinda guke muri icyo kibazo cyagihe ntarengwa cyagenwe n'itegeko cyangwa se bumvikanyeho kikagera urukiko rutarafata umwanzuro, harya ubwo bigenda bite?
Ibyo wenda gutinda kw'imanza kubera ibindi bibazo imenyeshi cyangwa se zarasubitswe, impamvu ntizijya zibura. Navuze yuko tukibitangira umucamanza ashobora kureba, afite n'uburenganzira bwo kumanuka akajya aho ikiregerwa kiri akabyirebera we neza na greffier igihe inteko y'urukiko ikajyayo. Ashobora kuvuga ati ahantu n'ubundi uko hameze uko mpabonye, gufata urugero ni mu manegeka abantu bagomba kuhava kuko ejo n'ejo niba batabwiye agacika inkangu byaba ari ikibazo kandi twarabibonye. Ashobora kujya ahantu hari ubucucike hatagira imihanda hatagira imiyoboro y'amazi, ariko bakanamwereka igishushanyo mbonera cyaho gishya master plan yaho, akavuga ati n'ubundi aha hantu hagomba kuzasenywa hakavanwaho hagatunganywa hakubakwa ibijyanye n'igishushanyo mbonera, akavuga ati kubera izo mpamvu urubanza nirukomeze aho ruzarangira hose rukabitegeko tugasasanga hari uwarenganyijwe yaba ari ku ruhande rw'uwimura cyangwa kwimurwa tukagira icyo tumugenera n'ubundi azagihabwa, ubwo urubanza rugakomeza. Ariko na wa mushinga aho kugira ngo abantu bazagwe dufate hari ahantu hari amazu nka hariya twavugaga hari imiryango igihumbi na magana ane mirongo itandatu, urumva imiryango igihumbi magana ane mirongo itandatu abantu batuyemo harakifite, nta muyoboro w'amazi, nta niba hahiye nta modoka ya kwinjira mu buryo kuhazimya, niba umugore agiye kunda nta ambiransi yajyamo ngo imutware. Iyo abantu bamwe bari batuye bimutse baravuga bati nyaboneka ubu ngubu imvura iguye ntabwo mfite mpaguruka ngo mpagarage mu nzu ngo amazi atinjiramo cyangwa ntekereze yuko urukuta rwari kungwaho, bivuze ko n'ubundi hagombaga kuzasenywa. Noneho umucamanza ashobora kuvuga ati kubera ko n'ubundi hagomba kuzasenywa reke dukomeze urubanza nidusanga hari uwarenganye, kuko ikibazo nk'uyu munsi gihari ni ukuvuga ngo barashaka ingurane ikwiye mu mafaranga. Nidusanga kuko waragombaga guhabwa amafaranga uzayahabwa azayagenda n'ubundi uzayafata aho urubanza ruzarangirira. Ku rundi ruhande ashobora kuvuga ati uyu mushinga reka n'ubundi tuba tuwusubitse turangize iki kibazo noneho bitewe n'icyemezo dufashe uzakomeza cyangwa se uzanahagararire burundu. Ibyo rero byo kuvuga yuko imanza zishobora gutinda nibyo kuvuga zishobora gutinda, ariko aho zirangiriye zirenganura abari barenganye. Niba waravuga uti yewe sinashakaga ubutaka nashakaga amafaranga cyangwa sinashakaga amafaranga bampa ubutaka, umucamanza agasanga wari ufite ukuri akabigena icyo gihe nta kibazo, wenda biba bitinze igisubizo kiba kije gitinze ariko kirakemuka. Ntabwo rero kuba hari imanza abantu bavuga ngo ibyaha biri kugira ishingiro zose ntihagarare, umucamanza nawe ababireba agashyira mu gaciro, ndetse no kuba zatinda ntibivuga yuko kuba byaratinze utazabona yangurane cyangwa se yandishyi ikwiye.
Naho se nkaho leta ifata icyemezo tuvuge nk'ibyabaye mu Rwanda, leta igafata icyemezo ikavuga iti aho kugira ngo abaturage tubahe amafaranga reka tububakira amacumbi abakwiriye tubona agendanye n'igihe hanyuma aba ariho tubaha, bigenda bite? Kuki umuturage ashobora kwanga icumbi yahawe na leta kandi leta iba yabikoze mu buryo ibona ko bubereye umuturage? Kuki habaho ubwumvikane buke hagati n'ibyakozwe na leta n'umuturage akavuga ati njye nimumpa amafaranga?
Aha ngaho niho ngaruka nkavuga nti biterwa cyane cyane n'imyumvire y'abantu, biterwa n'uko ibintu byasobanuwe, biterwa n'abantu babajya inyuma mu matwi bakabashuka bakabaca intege bababwira ati munangire, habarimo abafite inyungu bari barafitemo amazu bakodesha ariko n'ubundi sinzi niba twita amazu kuko nabo ubwo bakagera bakavuga ngo ni ibintu bagondagonze. biterwa n'aba bashuka babwira ati nimunangire nimunangire ikibazo kizakemurwa na perezida wa repubulika nkaho n'abandi bayobozi babifitemo ububasha ariko ibyo byose rero ni nabyo bituma rimwe na rimwe abantu batinda kubera ko harimo gusobanura ikibikwereka rero kinabikwemeza nuko tuvuge nk'hari ahantu hari abantu imiryango ineza igihumbi na magana ane imiryango irenze 614 iyo yarangije kwimuka ntegereza yuko hari n'abanyamakuru bamaze iminsi babasura bakavuga bati mubayeho mute ntabyira ngo de ibyo ngibyo tubyumvikaneho ariko bakavuga bati muri rusange rwose hano tubayeho neza batahubwo turimo turimo kwibaza impamvu abandi batazi iyo abantu bose uko ari iyo miryango igihumbi magana ane iza kunangira ikanga kwimuka na leta ubwo yakwibaza ati ariko bishoboka bite ko abantu twahaye ingurane ikwiye y'amazu yubatse mu buryo bwa kijyambere ibikoresho bikomeye hari ibikorwa remezo bose icyarimwe banze kwimuka ariko ikigaragara ni uko imiryango 600 imaze kwimuka hari abari mu nkiko bavuyemo imanza barazireka baraza bamaze kubyumva bamaze gusobanukirwa bamaze kubasura nabo bajya muri iyo gahunda bivuze ngo rero hagomba gukomeza gusobanurira abantu ariko ibyo ngibyo ntabwo ariko byazahora bigenda kuko itegeko naryo rirasobanutse nta ugomba kwitwaza inyungu ze bwite ngo abangamire ishyirwa mu bikorwa rya gahunda yo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange ibyo ni itegeko naryo ribivuga niba rero hari abantu bamwe babyumvise bakimuka abandi bakinangira kubera ku mpamvu zisobanutse nako zidasobanutse abandi bakavuga bati turanze turekeye aho ngaho bigaragara yuko umuntu aba agomba gukomeza gusobanura ariko igihe kiragera bigashyirwa mu bikorwa niba hari icyo utemeye warakijyanye mu rukiko ugategereza icyo urukiko rizafataho umwanzuro ni ukuvuga ngo rero ngarutse ku cyane nivuze niba hari gahunda ishyizwe mu bikorwa ugatanga igice kimwe cy'abantu kirabyumvise kiranagiye leta yatanze ingurane ikwiye ku butaka cyangwa se ku mazu nk'uko itegeko ribyemera byari ikibazo itegeko ritabyemera icyo gihe hari n'ikindi kizagomba kwibagirwa leta niyo ifite ububasha bwo kureberera muri rusange inyungu z'abaturage niba rero yagennye ku bayobozi twishyireho cyangwa se bashyizweho niyo twabihereye ububasha akavuga ati ahantu hagomba kujya stade ahantu hagomba kujya ibitaro ahantu hagomba kubakwa mu buryo bujyanye n'igihe tugezemo ahantu tugomba kubaka tujya hejuru tujya mu kirere kubera yuko ubutaka bw'u Rwanda ni butoya abaturarwanda ni benshi icyo gihe leta ikayifata icyemezo cya guverinoma kigafatwa cyangwa cy'umujyi cyangwa se akarere runaka kibifitiye ububasha hagatanga ingurane ikwiye nta mpamvu zitagomba gushyirwa mu bikorwa umuturage ntabwo ari uza avuga ngo njyewe ku giti cyanjye ndategetse cyangwa se ndagennye ni mwene mugomba kumpa amafaranga hari n'undi waza avuga ati njye mugomba kumpa ubutaka ni urugero nafata kuri iyi dosiye twavugagaho harimo abaturage imiryango 467 ituye munsi ya metero kare 10 ituye munsi ya metero kare 10 iyo mibare irahari ntabwo ari ibanga harimo byari navuze imiryango 267 itagira ibyangombwa ariko abo bose bazahabwa ingurane hariya bagomba kwimurirwa noneho kuri icyo ngicyo cy'amafaranga nta wigeze ajya mu rukiko avuga ngo ndarega kubera ko bampaye ibintu bifite agaciro kari munsi y'ibyo nari mfite urumva ngo haba hari ikibazo nubwo nababwiye ko 70% bafite imitungo iri munsi ya 10 million umutungo muke leta we yatanze ni 10 million muri faze ya mbere mu cyiciro cya mbere noneho mu cya kabiri umutungo muke ufite agaciro ka 19 million birumvikana rero yuko niba leta ikugaragarije ko yaguhaye ingurane ikwiye nubwo atari cash nubwo atari amafaranga n'undi mutungo kandi unubatse neza kurusha uwo wari urimo haba hari ikindi kibazo cy'imyumvire cyangwa se cy'abashuko cyangwa cy'abagibwa mu matwi gituma bashobora kurezisa n'ikimenyimenyi nubwo igice kimwe cyarangije kubayo bari mu buzima busanzwe
mu kanya turaza kureba ibijyanye n'abo muvuga ko bashuka abaturage ariko reka tubanze twakire Jean de Dieu Hategekimana ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika utubwira aho uherereye utubwire n'icyo ubaza
murakoze hello
komeza turakumva Jean de
Dieu nitwa Hategekimana Jean de Dieu ntaherereye hano Kigali nakomeje gukurikirana kuri radiyo cya kibazo cy'imfangondo igomba ku makuru ariko ndagira icyo nakivugaho nshaka ari kugira icyo mbaza Bwana Alain Mukurarinda. Icya mbere ndabanza ashimire Leta y'u Rwanda ko yaratekereje ku baturage. Ahantu yavuze ati hari abantu mu by'ukuri ziriya nzu babamo zidafite n'agaciro k'amafaranga menshi ibihumbi magana inani, ariko nyuma ugasanga bamushyize mu nzu ifite agaciro k'ibihumbi magana miliyoni. Mu by'ukuri icyo ni igikorwa cyo gushimira kuba yaratekereje ku muntu nk'uwo. Ariko nanone nkabanza nkabaza Alain Mukurarinda, hari ahantu havutsemo ikibazo cyo abantu batabyumvise kimwe. Hari abantu bishimiye kujya muri ariya mazu sava, reka n'abandi bantu bo bashaka amafaranga. Nkibaza ese mbere yo gukora imbanzirizamushinga y'icyo gikorwa haba harabayeho kuganiriza abagenerwabikorwa ku kijyanye n'ingurane bazahabwa? Kuko nk'ireba ibijyanye n'amazu, uburyo abaturage bo mwa kiriya gice badashaka kujya muri ariya mazu, ubona ari nk'aho ikintu cyaje kibitura hejuru batari bazi ko ari amazu bazahabwa, bashobora kuba bateganyaga amafaranga afunze ko bakitega amazu. Ese bigeze baganiriza aho batari baganirije, aho rero ndi kuba haba harabayemo ikosa. Hari igikorwa runaka amafaranga menshi cyane, n'ubwo bana miliyoni menshi batari amazu n'amafaranga menshi cyane,
arakumva
aha abaturage bakibaka bavuga ati no, aya mafaranga tuyashaka ntabwo ajyanye n'imitungo yacu. Aho ngaho ndi kumva haba haraho ikibazo, akaba habaho ubwumvikane. Haba ubwumvikane gusumbye ko wenda hakoreshwa izindi ngufu wenda z'amategeko.
Arakumva arakumva reka bigusobanurire. Reka dusabe Christophe Ntazimana abe yihanganye gato mu kanya turazi we, ariko reka Maître Alain Mukurarinda banze agira icyo avuga ku cyo Jean de Dieu Hategekimana yarabajije.
Jean de Dieu aravuga ati ese haba harabaye gusobanura, ese harahabaye ibiganiro kugira ngo umuturage adakomeza kuvuga ati byazi bikunze ngiwe ndashaka amafaranga, cyangwa ati ese ubuyobozi bwaba bwarabituye ku baturage? Nagira ngo rwose mumenyeshe Hategekimana ko ibiganiro byarabaye. Ibiganiro byarabaye ni n'iki kiragaruka kuri bya nina mvugaga mu kanya. Niba hari abantu imiryango irenze 600 uyu munsi yemeye kujya muri ariya mazu, uyu munsi hakaba hari andi mazu 600 nayo arenga ategereje kwakira indi miryango, ni ikikwereka yuko abo ngabo barangije kugenda, ntabwo bagiye ku ngufu, ntabwo baje ngo baterure babajyane. Barasaba Leta ikazana amamodoka ikazi ikabimura ikazi ikabagezayo mu minsi 3-2 ya mbere, bakabaha n'ibibatunze. Hari amazu yubatswe n'abariya bahemukiye mbere baraza bubaka andi mazu y'indi fazi, ni ukuvuga ngo barahageze banahabona akazi. Ni ukuvuga ngo rero ibiganiro byarabaye. Noneho hari ikindi cyane no kugaragara, hari abantu baje gutura muri Kangondo bavuye mu tundi mu bindi bice by'umujyi byari byasenywe byari byagombye kwimurwamo, noneho baraza bajya mu kandi kajagari. Uvuye mu kajagari ka mbere ugiye kubaka mu kandi kajagari. Uyu munsi Mbazategekimana ngeze n'Imana yavuze ko aba mu mujyi wa Kigali. Uyu munsi kuko Hategekimana umuntu uba hano mu mujyi wa Kigali hamaze imyaka 10-15-20 atavuga ngo arasubira mu giturage, baguhaye miliyoni 2-3-4-5 n'uwaguha miliyoni 10 muri uno mujyi, uretse kujya kubaka mu akandi kajagari wabigenza gute? Ibyo ngibyo nabyo Leta niyireba muri rusange. Niba singiye gutanga amafaranga miliyoni 8-5 nababwira n'ibihumbi 800, ni ukuvuga ngo tujye kumuha amafaranga atari bubashe gutuma yubaka, agendeye ku gishushanyo cy'umujyi niho ngarajya gukora kandi kajagari. Twimuye ikibazo tukijyanye ahandi. Niba rutere ku kibazo yari afite namumara impungenge, ibiganiro byarabaye. Ni niyo mpamvu imiryango imwe yabashe kugenda ijya guturayo, nk'uko nabivuze hari imwe yagiye mu rubanza rwose ivamo iraza ijya muri gahunda. N'ubu tuvugana hari abasabye kwimuka uyu munsi n'ejo bundi hasize, ariko bari bake turi abasusuruka babanze babe benshi, kuko kubimura nayo ni bijeriti bateganyije aho kugira ngo bajyane umuntu umwe amafaranga badapfuye gusa bagenda ari benshi. Ibiganiro byo byarabaye rwose.
Reka tujye kwa Christophe Ntazimana ikaze mu kiganiro muri Sanga, uratubwira aho uherereye utubwire n'ikibazo cyawe.
Murakoze mirareye Kigali. Najya mbaze umuvugizi wungirije impamvu abantu bose barimo gufatwa kimwe kandi badafite imitungo ingana. Ni ukuvuga ngo nimba umuntu afite agace umutungo ufite agaciro wenda ka miliyoni 3 enye nk'ukavugaga 10 urumva ngo birumvikana ko ntakintu ashobora kongera kubaka mu gifatika ariko se kari abantu bakoreye igena gaciro basanga nk'umutungo ufite nka miliyoni 40 uwo muntu ahawe amafaranga urumva avamo miliyoni 40 avamo kandi kajagari kubera icyo abantu bashaka kubarirwa muri ntuzi imwe bose agafatwa kimwe kandi imitungo yabo itanganye ari nayo mpamvu barimo kutubwira ngo barasanga hari abantu ngo bimutse ku bushake bwabo n'abandi bose gutyo ntibimuke umuntu ashobora kwimuka kubwo inyungu zo kukabona yuko ibyo bamuhaye bihwanye n'amafaranga yari guhabwa aho hantu urabona nimba umuntu yabikoreye nyine agaciro bakamara miliyoni 3 bakaba bamuhaye wenda inzu y'icyumba kimwe cyangwa ibyumba bibiri na saro urumva ntako natayemera ariko ni gute umuntu ufite igipangu akodesha inzu za hafi 500 afite inzu ye abamo nini yenda asanzwe amwe umuryango wanjye ukajya kumara kimwe n'uwo muntu
arakumva
nayo ndetse n'umushaka kuba kuki ashaka kubaterwa mu gatebo kamwe kandi imitungo yabo itanganye kuki umuntu wa miliyoni 3 nk'icumi gutya yabivugaga ashaka kumutwara kimwe n'umuntu ufite igena gaciro rye ya miliyoni hafi 40 kuko arabona ahoze numva kare mu gitondo avuga ko bamukoreye igena gaciro ya miliyoni 40 ke ni cya mbere icya kabiri kuki nge nk'iki kibazo ndabarayo ko ari leta yagiteje kuki yari izi ko izabaha amazu yarangiza ikajya kubakorera igena gaciro no kubakorera inyandiko kuko bavuga ati twebwe dufite inyandiko zitwemerera yuko utazemera inzu azahabwa amafaranga abaturage barabifite twebwe barakubwira ati twebwe inyandiko turazifite n'imyanzuro y'inkiko turabifite hano kuki ibyo bintu babwiye batazi ko batazabikora
arakumva reka gusubiza arakumva
nicyo
arakoze cyane Nizimana ndagira ngo maze mumenyeshe yuko nubwo tujye tuvuga ngo inzu za makiyoni 14 mu kindi cyiciro 19 harimo naho igiciro kuva kuri amafaranga n'aya kugeza kuri n'aya uhabwa inzu n'iyi kuva kuri n'aya ugenda uzamuka uhabwa inzu n'iyi intekerezo yuko iyo ni imibare ishobora no gushyirwa hanze iri mu mujyi wa Kigali ndumva bigarukira kuri miliyoni 35 noneho kivuga miliyoni 35 ubwo ni ikindi cyiciro bivuze ngo rero ku bafite umutungo uri hejuru ya miliyoni 35 uri hejuru ya miliyoni 40 dufate urugero rworoshye kugira ngo byumvikane niba bigaragaye yuko hari ahantu hubatswe hateganyijwe kwimurirwa abantu hakaba nta nzu ifite agaciro ka miliyoni 50 yahubatswe wowe ufite ya miliyoni 60 urumva uwo nguwo ibiganiro azagirana n'ubuyobozi ntabwo bihuye nibya wa wundi uri muri bya giciro bigarukira kuri miliyoni 35 ibyo birumvikana bashobora no kumwubakira noneho iyo nzu ifite agaciro ka miliyoni 60 cyangwa se nawe bakaba bamuha amafaranga nk'uko twabivuze ingingo ya 53 irasobanutse neza indishyi ikwiye ishobora kuba amafaranga y'u Rwanda cyangwa ubundi buryo bwumvikanweho hagati y'uwimura n'uwimurwa niba rero umuntu agaragaje yuko leta niba yarubatse amazu agarukira kuri miliyoni 35 wakagaragaza ko afite 45 iyo ni ikindi kiganiro ni ubundi buryo bwo ati ndetse turamwubakira inzu ya miliyoni 40 kuko bigaragara ko igena agaciro batuzaniye ariko umutungo ungana cyangwa se turamuha ayo mafaranga ibyo ngibyo rero ntabwo ari ikibazo kandi n'ibyo biganiro bimubwire birahari mu mujyi wa Kigali kuko birazwi neza yuko harimo abantu bafite amazu anarenza ku gaciro we yavugaga ibyo ngibyo birazwi biganirwaho naho kuvuga ngo hari igihe umushinga ugitangira nigeze kuvuga bati cyangwa tuzabaha amazu abandi tukabaha amafaranga n'ibyo bintu byarabaye icyo ni icyemezo njyanama yafashe cyangwa se umujyi wa Kigali cyangwa se akarere ka Gasabo niba icyo cyemezo cyarageza bikagaragara yuko mu gutanga amafaranga nk'uko nawe mbivuga uyu munsi baguhaye miliyoni 2 harimo umuntu wanangiye navuze umwe ufite 180,000 akaba ati ngiye nimuhe 180,000 uwo muntu wamuhe 180,000 nicyo mvuga leta igeraho ikanareberera abantu muri rusange 180,000 arajya kubirya kuko ntashobora kujya kubaka indi nzu cyangwa arajya kugondagonda akandi kantu mu kajagari icyo gihe niyo umwanzuro wafashwe ubwo rugafashe umwanzuro rushobora kongera rukawusubiramo rugafata undi cyane cyane iyo dosiye imaze igihe kirekire nk'iki ngiki niba leta yaravuze bamutaba amafaranga bakazikora abari tukabahize ingurane ikwiye ejo ugasanga iyo bahaye amafaranga make bajya kubaka kandi kajaga mu kandi kajagara handi uwo mwanzuro uvanwaho ukongera ugasobanurirwa abaturage niyo mpamvu twanavuze iyo byanze bwa bwumvikane buvugwa mu itegeko iyo bunaniranye mujya mu rukiko ariko ntabwo abantu bigomeka nk'uko nano itegeko rivuga ko ntawe ugomba guha kubangamira ishyirwa mu bikorwa by'inyungu rusange mujya mu rukiko abantu bakimuka bakajya aho bari wazatsinda bakavuga bati wagombaga koko kubona amafaranga dushingiye ku ngingo imwe ebyiri eshatu enye eshanu ukayahabwa nk'uko umunyamakuru yabivuze ati iyo bije bitinze biza bitinze ariko nibura biyabikemura ibyo bibazo bibiri rero amenye ngo byitaweho abarengeje umutungo urengeje miliyoni 35 barimo baraganira n'icyo kibazo cyo kuvuga ngo kera bigitangira baravuga bati bamwe babaha amafaranga abandi bemeye ingurane ikwiye mu mazu bakayafata nabyo byaganiriye biza gusanga bavuga ati nibyo koko umuntu utumaye miliyoni ebyiri noneho harageje ikibazo kivanwaho n'ikindi.
Ya, reka twakire Ruhamya Ali wihuse kuko dusigaranye iminota itatu gusa ubaze ikibazo cyawe hanyuma duhite twanzura.
Yego. Ndi mu karere ka Gasabo murenge wa Gisozi. Nagira ngo mbaze ese umutungo w'umuntu batavogerwa ryari. Ubutaka ko ntabwo ari ntavogerwa. Ndi nagira ngo mubaze ese ko bari abantu badahabwa ibyangombwa by'ubutaka by'inzu bahawe.
Arakumva.
Yego niba bishoboka mutagoma ikibazo cya mbere yababajije cyangwa nacyumvise neza.
Yagize ati umutungo w'umuntu uba ntavogerwa ryari.
Umutungo w'umuntu buri gihe yumvikane neza ntavogerwa. Umutungo w'umuntu ntavogerwa niryo hame tugenderaho ryanditse mu itegeko nshinga. Ariko amategeko itegeko nshinga na ry'ubwaryo ryemera yuko hashobora kuba andi mategeko agena cyangwa se aba irengayobora cyangwa mu gifaransa exception ku buryo noneho ushobora kuvogerwa. Ni hahandi iri tegeko rya gisirikare rivuga ngo leta niyo yonyine ishobora gutegeka kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Niyo mutungo ushobora kuvogerwa ku mpamvu z'inyungu rusange ikanakomeza iti izo nyungu rusange zigomba gusobanurwa kandi agatanga ingurane ikwiye ikanakomeza iti iyo ngurane ikwiye igomba gutangwa mbere y'uko umuntu yimurwa. Abantu bamaze kuyumvikanaho umutungo w'umuntu uhora ni ntavogerwa ariko irengayobora rishobora kubaho ariko rikagera ibyo ryubahiriza. Naho ku birebana n'ibyangombwa icyo kintu avuze ntabwo ari cyo abantu bariyo bahabwa ibyangombwa ahubwo avuga ati ibyangombwa babifatanyije n'umujyi wa Kigali. Ibyo turabisobanura twita ko iminota iradushiranye babifatanyije n'umujyi wa Kigali nk'uko bigenda ahandi hose ku isi kuko ari amazu batuyemo yubatse ajya hejuru bivuze ngo hari ibice by'amazu bahuriyeho ni ukuvuga ubutaka za esikariye ingazi za koridoro mu mbuga ibintu bahuriyeho abari ibya asosiyasiyo yabo iyo batararishyiraho by'umujyi wa Kigali noneho bakaba bahafatanyije kugira ngo ejo umuntu ataza ugasanga umuntu utuye muri 405 abuze uko agera muri 406 kubera ko umuturage yahafunze. Iyo rero aho hantu hakomatanyije ari ahindi asosiyasiyo cyangwa ari umujyi wa Kigali ibyangombwa biba byanditse ko ari ibyabo bombi. Igihe ariko kiragera nanone icyangombwa kikaba icyawe burundu tuvuge ngo niba waratanze amafaranga wari ufite agaciro k'umutungo wa miliyoni 10 bakaguha miliyoni 15 leta niba yararengeje izindi 5 hari igihe ni kavuga uti mu myaka igeze ine ayo mafaranga azaba ashizemo aho hantu hakaba habaye ahawe burundu ukaba ibyangombwa kigena muri banki cyangwa ukagera gute. Ibyangombwa rero biratangwa ahubwo ikibazo cyabaye wenda ari nacyo cyatumye bafite ikibazo hari abantu bahageze bagurisha ari amazu ku mafaranga amena make cyane miliyoni 3 kandi bazi neza ko ari kugurisha ibintu bitaraba ibyabo neza burundu. Icyo kibazo rero kiri mu nzego z'ubutegetsi nibyo bavuze bati mbere y'iki kibazo gikemuka bumburetse gutanga ibyangombwa. Ni uko byarasubitswe ariko abandi bafite ibyangombwa kandi imitungo ni yabo.
Maitre Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda, reka ngushimire cyane uyu mwanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe kuba mwatumye dukomeza gusobanura.
Reka nshimire namwe mwese inshuti z'ikiganiro muri Isanga mwagize uruhare muri iki kiganiro n'abandi mwese mwari muduteze amatwi. Nshimire n'abagenzi banjye ku buhanga bw'ibyuma na Dieudonne Cyubahiro wamfashije kubagezaho ijambo aho muherereye hirya no hino ku isi. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma naho mukanya mu makuru.